kumthandula kulu ngoba wonke umjitu vela shone kuye ngisandela longabhekwa ngabaningi ongabizwa yilona lona lona ngisandela laba banganakekile angifuni sloku siphazisana sodwa singalokhu siphazamisana ngafunwa ilona lona lona mangithi ngiyambona mangithi ngimbona mangithi ngiyambona mangithi ngimbona wena umuhle kakhulu makancane ngifuna lo amajita ngilambeka I don't mind I don't mind I'm that guy who can take one for the team I don't mind, I don't mind. I'm that guy who can take one for the team. I don't mind, I don't mind. I'm that guy who can take one for the team. I don't mind, I don't mind. I'm that guy who can take one for the team. So please, please, ningangibangisi singalokhu siphazamisana ngifuna lo ngafunwa ilona lona lo angimfuni uchero muhle bafwethu angimfuni no 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 mangithi ngiyambona mangithi ngimbona mangithi ngiyambona When umuhle kakhulu makancane ngifuna lo amajita ngilambekanga I don't mind I don't mind I'm that guy who can take one for the team I don't mind I don't mind I'm that guy who can take one for the team I don't mind I don't mind I'm that guy who can take one for the team I don't mind I don't mind I'm that guy who can take one for the team